toka basirika o sirika o muloko
totya totya totya
amaziga gabawe chiro esanyu nerija encha olumune nakubweja echokulya nechibulawo naye Yesu aberawo totya yade nakwe kuyonka butaba naye wali wafayo ye katonda wafe totya tewetu gamukwano neda munange obulokole toguleka chichamu Yesu tomuvako yadola babali nawo ngagwe munange tolina yade nga ne fizi zabuze zabana totya totya yade renti yakwako nga munyumba bakubalira nakwo fulume naye mulindeko waja mulindeko Yesu alinavyewetaga munange Yesu alinavyewetaga totya nenda tomuleka mukwando alinavyewetaga munange Yesu alinavyewetaga totya nenda tomuleka chichamu tomuta kaya mazima cha buntu sikusalira musango munange wali wena kulwejule nyumba newe buza nkoze ntya nga bwe kuba kusaba osabye bwe kuba kusiba osibye buli kye bagamba nogezako naye era nebirema olwabalina ne bagamba tikwe toli muyiya munange tyolyawo tolina pulani naye nga byonna wagezaako abamu sente we bazijje naawe wakolawoko abalala bye bafunamu gwe byagaana osekererwa naye nina amawulire leero tewali wafaayo gy'oli tomuleka tomuleka Yesu okubanga kufaako munange alinavyewetaga munange Yesu alinavyewetaga totya nenda tomuleka mukwando alinavyewetaga munange Yesu alinavyewetaga totya nenda tomuleka chichamu wano kajuiga yalwala kansa ebye motoka tomunyumiza nebya sente tomunyumiza asaba chimu kuba mulamu naye laba kwoli mulamu choko julira kufa choko ebizibu byoyitamu ekyo biwangula noyolera
abakumikiriza bebawangula kati kumikiriza kasitamu kama kumanyi abakumikiriza bebawangula kati kumikiriza kasita Yesu akumanyi